ni timizi
na 46 finest
yaga yaga
ya dano said this how we do it again for the ladies
Bibi boo, mi nakupenda mama.
Mi nakupenda mama.
Wanaobonga, wacha wabonge sana.
Hey, bonge sana.
Hadiki for mi tabaki na wewe. Tabaki na we, hadiki funky fancy kwe na wewe. Wewe, cheza bila wasi wasi, wahaka. Cheza bila kuchoka, kwani baby minisha kuwa hii na furai. Cheza bila kuchoka.
Mama baby, usiwari na waho mami. Cheza bila kuchoka. Ungetaka kushike wapi mama.
Nyegeria, nyegeria, nyegeria. Vile unakata mi unanipamba. Nyegeria, nyegeria, nyegeria. Vile unakata mi unanipamba.
Nyegeria, nyegeria.
Vile unakata mi unanipamba.
Nyegeria, nyegeria baba. Vile unakata mi umenibamba. Baby, kakini nguwa nchete hey. Come to me denga na inche. Shake your goody goody shake. Your body body shake. Your bam bam girl umenibamba. Get down for me, baby give it to me. Come show me what your mama gave you. I'm always getting high but I still play low. When I ask for a dance baby don't say no. Come on the drinks we pay well, it is all on me. Na keep it real comes and me si pendo shit. Ona ni follow mtani kama Twitter. Na ni keep it on eza thani mini Jesus. Baby come to me dance na me. Nyegeria,
nyegeria, nyegeria, nyegeria. Vile unakata mi unanipamba. Nyegeria, nyegeria, nyegeria. Vile unakata mi unanipamba. Vile unakata mi unanipamba.
Baby, mazee nakwambia bana uko fiti. Mwanzo una utamu kuliko sweeti. Sita kuacha juu natafutanga riziki. Nikiwa nawe mie bana misi lipi. Nataka munju lips zako ziko fiti. You having me in a trance na sisuki. Wakati wa swala tukendanga mskiti. Matwa na yaro yako nipe tikiti. Nayo line yako ya mapenzi sipiti. Sura yako ya madaha kailiti. Madem mwengine nao nitawadiliti. In a verse babe you can rap near me. Nimesha kupenda basi cheza nami mami. Usulako nalihitaji nipe ahadi. Kwa moyo wako sita kuchezea kadi. Nikupe mapenzi hadi useme niko swafi. Kama kupe kwa milia basi tukidensi. Utamu wote mdomoni twende kwa dentist. Siwezi mind babe ata uwe atheist. Girl you know I've always been a sadist. Tuki make it tuta ride my Mercedes. Never worry about other ladies. Cause me and you lazima tuta make it.
Nyegeria, nyegeria, nyegeria. Vile unakata mi unanipamba. Nyegeria, nyegeria, nyegeria. Vile unakata mi unanipamba.
Nyegeria,
nyegeria. Vile unakata mi unanipamba.
Unanipamba. G-Sound Records.